yako, baby. Naomba unisamehe yale yote niliyotenda kwako. Ni mapenzi, so I met finally for you. Najua nilikukosea, that is why I come back for you, baby. Najua mambo mengi machafu nilokutendea, baby. That is why I pray just for you, baby. Nilikupiga, nilikunyanyasa, nilikuletea wanawake wa nje kwenye kitanda chetu, baby. Nilikutupia, baby, vilago vyako nje, nikakuhusu kwa nguo ndefu ya macho yangu. Sikuijua, baby, thamani yako kwangu, na leo najua thamani yako. I'm so sorry, baby girl. 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 I'm baby girl. Miaka mitatu sasa na nusu tokea wewe kwangu ondoke, uliondoka na ujauzito. Nilikusaka huku na kule, nilipogundua nilikosea bila hata mafanikio. I love you, I need you, I want you. I'm so sorry, baby girl. 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 I'm so sorry.